ne bwatera biranga kokusinda nange bwe nyolweka nga sikutte gita buli omu alina kyasobola ow'entonda anyiga awakanya n'ebituufu by'ayita ebifu agonjogira ekigo musimbo tatamidde talyerabira lungereza lubeera olufu ow'olugezigezi eyalemu okubyawula omusanga yeeyita omugezi n'omusasira kweraliikirira kwakati kubuza emirembe gyo semitawaana gy'enkyera tekugisengula gibeera lumbe musolo we gukusangira woserengetera olw'ebusimbi n'osowerera obutasa mu nkola pulaani z'amazofuna wandiba omwavu olw'okubeera y'endowooza yo budde omala bungi olowooza ky'olina okkola obulwadde bwo kwekwegaya n'otakitandika kusoboka ow'ennyonyi enjogera y'abalemwa mu ema we yagerezaako n'alemererwa bajjajja baagera mbirimbi tezikiza empalaata siganga bwebaseka bali bunira bw'olittiza sirabanga bantu baamugisanga mmwe kunfuna bakutuma mperekera kesi yonna n'ogisattira kiwugulu yanyaga ku mbaga ye linda ebirala akatali kabbe ne b'oligasula mu mulyango gu nalyoyiminya embaga ya kibugulu nayeminenyokamayokuba musango eyabbira nti ensawo y'omusamiza eggalama omwali ebitundu by'omufu nalyoyiminya embaga ya kibugulu nayeminenyokamayokuba musango eyabbira nti ensawo y'omusamiza eggalama omwali ebitundu by'omufu omusiru okola ekyobusiru ogumu guti kiba kizibu nyeera alwana n'ayongera kati nakiwugulu nyugunya sekitontome obubbi bwe mulimu ogw'omutwe ye gwe yakenkuka katono nnyo tuddako ku kinnya ky'ebukoddomi era n'alekebwawo ng'amaze n'okumenyeka kiwugulu poliisi ye yamugjawo wali waliwo akatamivu k'okukyalo ka mulonkoma yasibwayo ku poliisi engeri y'obuwikisi ng'erindirira be yabba okujja bamuwonere nazaala ne sezaala we tebaabiwanvuya bwe wabula mulumiriza poliisi n'emuyimbula asaana okusabira nnyo kumpi n'okulokoka we yakoma we yatandikira olwamuyimbula kiwugulu yaswalaswala lwawasembaga omugolo okubuuka ku kituuti n'anyaga ensawo omwali ebitundu by'omufu takimanyirako ensawo y'omusamiza oli jjajja galaba ebyali bimuguddeko kiwugulu luli eno mu maaso ga mukyala we tebyamuwoomera mu kumuwooyawooya maama tosiba ngugu kwe kumusimba karawumu n'avumbula ng'akoze ekisobya abeerako awo ne byasuubiza n'alangirira n'embaga mangu agimukube ne bazadde b'omuwala n'abawa embuzi okubagatta engwala n'eŋŋumi ze baafuna ku lw'omukaaga lw'embaga we tuli kati abantu baabisindisa bigere ebyokulya okunywa kwenge bigere kasese ne sikiriti nyabo be baana baali wali kyali kijjobi baali bangi n'abakaadi abataayitwa mwe mwagira omusamiza oli jjajjagalaba yali amaze okusaddaaka akaana kaakamya ng'era ebitundu by'omufu ebyatambula nabyo yali abitadde mu nsawo neyeeyo n'embaga ng'era asuubira okuvaawo mangu kaamala okulya olw'ebyokunywa ebingi ebyaliko kuli baamusimba ecupa y'akasese gy'omanya ennene okuva lwe yagitandikako teyawummuza olwakala n'ekyaddakawo kwali kwebaka kumbe kiwugulu alabye ekisawo ky'ebbali n'atuma katunkuma atera akimubbireko yali oyiminya embaga ya kiwugulu yalinenyokamayokuba musango bwe yabbira ate ensawo y'omusamiza eggalaba omwali ebitundu by'omufu yali oyiminya embaga ya kiwugulu yalinenyokamayokuba musango eyakaliddeko omwoyo mulondo baagera kizaala nkenku ekiwooma kootasobamu ne katunkuma ensawo yagibbawo mpola n'agitwalira kiwugulu eyagikukulira musajja we tutamanyi nti byakukulira bitundu bya mufu omuwera omwana wa kamya omuganga ssaawa mwende endigi bwe yamwamuka n'amagama g'ekisawo kye nga takirabaku yali alina akumira mukka na kusirika bw'oba ggwe obitandika otya nti nziriddwa ensawo eyayonoonyebwa asanga bwe yeetunuulira kiwugulu amala okukweka ensawo akoma wazine embaga yaggwa ku nkyolwa abantu baamuse kyasigaddeko kiwugulu n'abaaluganda lwe poliisi yajja n'embwa yaayo ye ditekita ng'ejja ewunyiriza ezuula omuntu wa kuli ani yali amusaddaasa atalina kisa mu kisenge kya kiwugulu embwa mwe yasibira okusumulula ogusawo nga mulimu omutwe ogw'oli omwana wa kamya tewali chintu cha kuwaza na kamuwali ato yogera bichingo lina nechiziti chihukulu ya sangi vanga kanda kibera nsawo jia bine vijiri mubichi ya soka na gezaka one yega idira tinsawo na jibiru wa suvi nti mulimwe chijia olave mbwe gova wachiwe mpatari medila poliso voji wadeche tere kusanyiwe ya mukuna gogo kuto mwana waka na kulio woku buko wapisi tonego na ula Mamula muziwe mukono pio matini Kwe kumusindi kakarabali nze kutiwa Manange bintu vyota manyito gezangako Kabe mukwano gobi kukwaso viteleke Nemunye nina kwa wakale chintu kutuma Nambiru aerini mwamanya vya mugendera Itawane giri mubintu ewe tunajimanya Ulia waza nkumira kwa sali mukwe wonya Nava tujua watika pomubere taweba tuyo Ya sada kolio mutufu jeje garaba Yerira butala feria mugamba owai Ebibete biala jebuvane jebukoma Mafubu kabataga na koroba mubiulira Aberu mumuli ya mamba yunone chika Kati famile ya chukulu nebajikufuma Mkutu sobu iso ne musa sobu tatayu Masimula magamba titunyikirokola Ewangale nye sekwanga ya kono Mufumbia ganda salambu akalala kumaku